Waliwo obwenyamivu obugenda bweyongera buli olukya kuva mu bakulira ekitongole ekirondoola okulwanyisa okulondoola ekirondoola n'okulwanyisa ensaasaanya y'akawuka akamukenenya mu Uganda ekya Uganda AIDS Commission olw'omuwendo gw'abaana bagenda bazaalibwa nga balina akawuka akamukenenya okugenda okweyongera okusinziira ku alipoota eyafulumizibwa ku nsonga y'akawuka akamukenenya mu 2024 yalaga ng'abaana abaazaalibwa mu mwaka ogwo baali mu 1407 abaalina akawuka akamukenenya ekintu ekyali kabakugu nga batandise okutakula emitwe banoonye wa wava ensonga eno. Dr. Nelson Musova, Director General wa Uganda AIDS Commission agamba omuwendo gw'abaana bano okutuuka okulinnya kyava ku bakazi abamu okugendanga mu bamulerwa ne batandika okuzaalira eyo kyokka nga bakimanyi nti balina akawuka akamukenenya ng'ate n'abakazi bano ababazaalisa tebalina bukugu bazaalisa n'akawuka.
There is still a considerable number of children born to HIV. In the 2024 report we saw that 4,700 children converted born of HIV positive mothers became HIV positive, and that shouldn't happen because we have the means to stop it. If a woman goes for antenatal, she tests positive and she started on treatment and follows the instructions of the health worker and delivers in a health facility and continues to do what the health worker has told her during lactation, they should produce HIV negative babies. But that's not what's happening. We saw a number of mothers getting infected even when they were previously HIV negative at the first antenatal. They get infected and then they drop out. A significant number of HIV positive, in our study together with the Minister of Health, we found that a significant number of HIV positive women were not delivering at the health facility. They are either delivering with traditional path attendants. So
Dr. Musova agamba nti bakizuula nga abakazi bangi okutuuka okuzaalira mu bamulirwa balina bingi bye babeera bakweka babbaabwe nga bamu ku bo tebaagala babbaabwe bamanye kyebamira eddagala ly'akawuka akamukenenya kyokka ng'abamu ku bo tebaagala mbeera ya kubasusula nga batuuse mu bitundu. Kakati agamba nti basazeewo okunogera ekizibu kino eddagala nga basomesa abantu nti kikyamu okususula alina akawuka akamukenenya era nga kino bagenda kikola nga bakolaganira wamu n'abakulembeze ab'ebitundu gatako abayimbi banakatemba n'abalala abavunaanyizibwa ku nsonga z'obuwangwa wamu n'ennono kyokka newankubadde guli gutyo Dr. Musova akakasizza eggwanga nti ensaasaana y'akawuka akamukenenya egenda ekendeera okusinziira ku biriwo biraga nti siriimu ayongedde okukendeera okuva ku bitundu 18 okudda ku bitundu 4.9 nga kino nno bakituuseeko nga bayita mu kawofube gavumenti gwe yaleeta ow'omwaka 2023 we gunaatuukira ng'akawuka akamukenenya kafuukidde ddala olufumo mu Uganda. Kakati ng'asinziira mu lukuŋŋaana olwa Global Fund Grant Cycle olukulungudde ennaku bbiri ku Protea Hotel mu Kampala olwetabiddwamu ebitongole ebyobulamu okuli ebya gavumenti gatako n'ebyo ebyobwanakyewa ebirondoola endwadde eya mukenenya omusujja gw'ensiri wamu n'akafuba Dr. Charles Oraro Director General Health Service okuva Minisitule y'ebyobulamu naye ku kukakasa Uganda nti yafunye ebbaluwa okuva mu kitongole kya Global Fund nti Uganda yaweereddwa obukadde bw'ensimbi za Amerika 5.1 nga zinono za kulwanyisa endwadde zino 3 mu bbanga lya myaka 3 ejijja.
One of the factors is that they are not revealing the HIV status.
We have started the process of grant H cycle, global fund cycle writing process, and we received a letter from Global Fund confirming to us that Uganda has been allocated $521 million. Definitely this is a reduction from the previous grant, which by about $80 million. But I must say that this still remains a very substantial funding to government of Uganda to address the three diseases, malaria, TB and HIV, but also handling resilient systems strengthening component, which we've done that. The decrease is definitely premised on the fact that there has been a changing global financing global landscape, and so is not surprising.